studio 80
do yo studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
14 Janvier 2014 kanko don horejo leydi ndio Ibrahim Boubacar Keita hande o holliti wiide jati dum won Serge Lazarevic kanko woppitaama e jihadin kobe nayon kanko Ibrahim Boubacar Keita o ko holliti wiide fa hande dum be ngadano be ngarta fufabe kerta be jihadin kobe Union Européenne holliti wiide waran wallude Mali ko yaate dum wonon milliardji temedde nay CFA jogay o balligu furdu waran yowade dum won hono e laamo on yurewere wadirta le creditduji di kanyen o yurewere wadirta bangal jande eren bay wiide wakkati jono dum wonon yimbele memnobe be jonte e bulade gonno e mum be hollita wede be yimbele fo be joppitama wakkati jono kanko omé soliti wiide le hen ko dum hollata wiide hono nyawo laabi feeli nokkode fa hono lewru janvier so jetti kakkundeji to so wala mo nyawo o yiya e mudu fo den bay wiide alhamdulillah bismillah modon e hedade dum woni hono batu pintudo to Dakar to holita wede wakkati jono o boton wara yo wade dum woni hono jam e deejere wartirte le Afrique fu e mangal mudu kanko ministre français communi do hono solda sibe o wadi noddango fewde leedel Afrique de o yibe tinno ben jowindira bawde mabbe fa be kabay jihadin kobe jambo tobe dum woni non le keri leedi di be kabay jihadin kobe on gombe le baler libbe fa yotto yono Boko Haram gombe to Nigeria be to hono wori Ousmane Diko
Jean-Yves Le Drian holliti ko Boko Haram wonde e saatu fu wadde waldeji Sahel Cameroun ko ana lati sugula mawdo o yeggitali du balere leedi Libi do dinankobe torrobe ribabe le malga mo boyi so gondi e dilinde Sahel fu hiritu Gebre Silasie mo Ethiopie kejaadu Nations Unies le Sahel yaggini wiide se ko woni Libi ko hebanaka dabere leede kewde le Sahel dimboto leede de ngala dole ana tiida laaji partudi keri mu en wiide du trafika ko bondum bonnoji hono dorogu du leede sahal de ana yafa e milliard goto e millionji temed joyi dollar hitane fu ko buri hejo jawdi majje kejanaado denagu e dum huube aduna fu ka leede de kewa dolle de woni donkande dum e wi makko
dum won to Dakar to ko heewi ko hala halaji di ko fufali del Afrique de fu dentina dum wonon sembeji mu en tawebe mbawi habude dum wonon nokku fu do bonanda wada li Afrique do dum won hono honjotobe do be kuliti wiide wakkati jono kambe be kolaaki fi hono o botu ono o nde walde wawi jojjinirede dum won leedi meden di wobbe kasen antodo kuliti wiide hono leedi el Afrique de an mbawi rentinde sembe mu en fu ngada dum wonon gubal gotal kabo tongal jatta mbawi jabad dum wonon netti Allahji ngadi e mabbe fu kanko Ousmane Girio yo neddo dum wonon dunke de ande o yotide Issa Fagaba Sissou ko kede ko Barki Sissou faccenti non
misalaki wiide ngal latige kawrital keringal sabi ana waji mbine kanankobe leede ruunde Afrique be kawrita wattu fuube kokkondira hakkilaji ka min sa landige kan kawritangal wala fuuko ngal waawi biltude le ndenaagu ruunde Afrique de sabi so ñeewi golleji ekomog golleji simok fa yottaade golleji sinsad fu ronki yubade den ana haani ko landoden yalla ko dun ngal kawrital waawi biltude le bangal ndenaagu ruunde Afrique de bi yo anniyaaji tati ronkudi yubade sabi leede de ronki hokkondirde juude mu be pabondira be pawondira dole mabbe fu tawi wattu fu de leydi wotiri e leyde de garnyama fu leyde godde de anan bawi faabade ka di golleji ronki yubbade fa hande ngal ndokondiral juude ronki tabitinde hakkunde leyde ruunde Afrique de kanon kobe meden be ronki hokkondirde juude mudun faabe yubbadi golleji
sekiraabo do bay neltidi mi joji modo dum woni hella men bembalande ngal be noddirta face Facebook ngo
tamani
to kidal to woli tan wedi dum wonono kenya li lamu teseli to yimbele bondirebe jehi be gujjoyi to mobile 4x4 ngawel dum wadi dum hono sappo jeena yamde en to wakande be gujjanno mobile ngel de hono yimbele gombe to be kolitiwde wala fu mo be barmini ton kay be jaade mobile ngel wakati joni o kanko dum wonono horejo leedi do Ibrahim Boubacar Keita o wirfitiki do hono ko jihadin kobbe joppita ko holitindi wiide tambe boppitaabe dum woni hono Touba ko France ciutunodo dum won noddirteedo Serge Lazarevic kanko Ibrahim Boubacar Keita o holiti wiide fa hande France e Nigeria e Niger fa yotto yo Mali ben dentinam bawde mabbe fu no be ngatta fa be nangita ben jihadin kobbe jattobe tawafu Christophe Babou vie kanyu landimo tokede ko Barki Sise faccinti non
ko nul ne se me
so kaldal wadayi faamu hebataake meden jidi famminde homo fu wiide be yimbe bonandaabe hippitaɓe ɓe darteten ɓe nange to ɓe goni fuu ɓe gaɗe ko ɓe hani waɗede men pawdiran dole amen fuu sorrasi en leydi france sorrasi en niger men fuu men pawdiran bawɗe amen men nangita ɓe yimɓe bonandaɓe joppitaɓe waccititde ɓe e serge lazarewitch yo hunde hannode ndenno mayde kola so fara nde latta ko mayde mere
holita wede union européen ɓe gara wallirde mali ko yaate milliardji temeɗe nayyi ɗum woni hono hitande ley duuɓi joyyi ɗum ɓe garta wallirde mali ɓe kuliti wiide yoga e balli goho furdu ɗum nayirtono kibaru to keɓa laamu o to fa ɗum yettoyono yirwere ley kereduji ɗi ɗum yettoyono yirwere ley jande du hande ɓe kokki o kabaru wakkati nde ɓe noddu noon yimɓele jeeɗoɓe kabaruji ɓi nde ɓe kolliti wiide hannden hannden o du ɓe kolliti toon jaati ɗum wonono heƴoji ko ɓe anni wadde hitande 2015 ley leydi meɗen ndi keɗe ko ousmane di ko faccintini on
oyi ana heewi calɗi du batte ko ƴenginte ana heyɗi union européen du yaari yesso union européen ana ley dabare kaldal alger kanngal hawrede so kawral waɗi du kumol tekkine fa golle ɓuura haala min balliri hitande 2014 ko yahata fa e milliard uji temedere e capanɗe joyyi ɗum fuu yo dokkal ñamande fuu wala ana ley wallugol neɗɗaku ndenaku kañum e gollidal yirwere miɗen jogui aadi fa 2016 puɗɗoɗo février miɗen donti garangal daraniɗo yirwere fa signe balligu sappo e gooɓo jawdi yirwere leydi europe dokketeɗo mali ko yahata fa e millionji temedde jeegom e nogay euro kuuɓoo duuɓi joyyi garoji ɗi ley gollidal yirwere
ɗum wonono kamɓe yimɓele memnoɓe ɓe jonta e bulaɗe gonno e mum ɓe hollita wede ɓen yimɓele fo ɓe joppitama wakkati joni o kako o mes holliti wiide ley hen ko ɗum hollata wiide hono ñaw o laaɓi mali fo e manggal muɗum nde sabi de ñaw o mo wondi ɗum wonon ley keeri leydi meɗen ndi koɓe kolliti wiide ley hen ko ɗum wonon so janvier yettiki fa hakkundeji to so ñaw o yiyama ley hen so ñaw o yiyaka ley mali fou on wakkati eɗen mbawi hamdirde jaati wiide ñaw o laaɓi mali fo e manggal muɗum keɗe ousmane dikko
keña yo ñalande teddude ley mali yimɓe hono takkinoɓe ɓe ñaw ibla nanguno iwi e ley haybude ɗum woni ko docteur ibrahim sose fall keƴaɗo nations unis ley haɓugol ñaw ibla o ley mali ɗo holliti ley temen nayyo e capantato e taton takkinoɓe eɓe ñaw ibla nanguno sappo e taton tan keddino e haybude keñan du ɗum seli saabi ñawɗo cakkitinoɗo o du santanama yoppitama yiwde suudu dogotoro ñande sappo e goho lewru décembre ñawɗo ñaw ibla wala hande ka ɗum e tawede kana munce wattu fa taƴoral mum heɓe e ley mali ɗum woni ko keƴaɗo nations unis holliti ley saria oms ɗum fedde adduna humanide cellal nde kana wattu kanɗo sowde ñalaɗe noga e goho mo ñaw o hani funtude ley sandu domte ndenno ɗo e sappo jeɗɗina sappo e jetti lewru janvier so fay goto ñaw o nangali taƴorel heɓama ley mel gaka o laaɓi
sakiraɓe jeehe ƴeewi hen hoɗum woni e réseau ngaji meɗen to hollitama wiide ɗum woni to kayito kiridu mabɓe noddirte serou jamo wiyama ɓe keeɓi ko yaata e pompiji ɗum woni hono joyyi wiyama gabɓe ɗi golleji du hono yimɓele mabɓe gonɓe joolari to franci toɓe sa ƴeewi galmu saɗɗaji ko watta ley hen ko ɗi ya fa e millionji capantati e joyyi cfa caggal muɗen gardanɗo kulikoroɗo hollita wiide ɗum wono ñalawma moɓe keeƴini fa ɓe jontira juuɗe mabɓe sabundeji ɗum waɗi ɗum wonon to kulikoroto ko woni fana mabɓe du faɓe kaɓa e jonta e bulaɗe hono ɗen goori e leydi meɗen ndi hollitama wiide du ɓe kokki to hono ɗum woni cuuɗi écoleji ko yata capantati e jeenayyi hono ɗum woni ndiyam meji koɓe lotirta juuɗe mabɓe faɓe cakkiro jonta e bulaɗe caggal muɗen gardan fa ɗo sigaso ɗo wakkati joni ɓe gondi hokkidirde toon juuɗe faɓe kaɓa e ɗum wonono fodi basiji gaɗa ley leydi kuccala ndi faɓe ƴeewa honno ɓe kani joguirade kohe mabɓe du hollita wiide ngal kawritel ngal waɗi ɗum wonono to sigaso to jaati gaɓɓe ngal du ɗum wonono walde noddirtede piniɗi nde en garantiminiren ɗum wonono fa ɗo segguɗo ko hollita wiyede ley hen wakkati joni o ko ɗo segguɗo kamɓe yimɓele ɗum woni hay sakiraɓe ɗo wakkadi ten ñalawma hande o